Star of the best music, Lev Kaze Nehi. This gone wrong. Kukonda ine baby ndi mulandu
we.
Ndiko kotira muntima mwanga lala mula. Kutuka kale mundende moyo wako nsewa. Kutuka kale mundende iwe moyo wako nsewa. Kuma ndende yake ya muntima mwanga mwe. Mene wangolo wa suturu kama we. Uli mundende iwe. Ndende ya jikondi, jikondi chaine. Uli mundende iweyo, ndende baby. Ndende ya jikondi mamiwe yeah. Ah, eh, yeah. Ndende baby ah, eh, yeah. Ndende baby ah, eh, yeah. Ndende mamiwe.
Pala mula mulandu wa treason. Kukonda ine baby ya kwanira reason. Yoti ndi kuponye muya ine prison. Nyachikondi nyatu wa chosa ona kwa season. Ngati umafuna masewe ila kunama. Mwina umafuna kutungu ndi jira drama. Izo uiwari funa ukale baby mama. Ndribe ntawi ya chikondi choza zama drama. Zoku kwa tira panonda yamba process. Zanga zonse utenge uchite possess. Mtima wanga moyo wanga tenga zonse. Usatuluke moyo wanga funa ukale all days. Zoku kwa tira panonda yamba process. Zanga zonse utenge uchite possess. Mtima wanga moyo wanga tenga zonse. Usatuluke moyo wanga funa ukale all days.
Uli mundende iweyo, ndende baby. Ndende ya jikondi, jikondi chaine. Uli mundende iweyo, ndende baby. Ndende ya jikondi mamiwe. Mandende ya chikondi cha ine isu.